Yeah. Yule boy, yule boy. Fana po, fana po.
Uyakhale nawe ifethi makukonda Omambuye wako ndithu wakukonde sesa Tuyenela kuvesa Ngakhale mwati siye chochi ndithu mosa vesa Ano si cholinga choti uti siye chonchi Ano si kufuna kuti uti siye chonchi Tikungo kwese sozi ifethi kusowa Nyimbo zako zopepa masefethi zisowa Koditi dikile winandani anga imbe inayoti Bebe misozi masaya mwatu musi kuchokabe Dipo situ vesa koti zinaribanji Koma tingo preza kuti mlungwa kale nawe Koma laku heaven ilo akutegulile Angelo aku heaven iwo akulandile Ni makomo aku heaven iwo akutegulile Akutegulile Nyimbo inda kuimbile fuko chachikondi Chomwe ndiri nacho ineyo mutima mwanga Ndiku mazifusa mafuso obanda yanko Anondizo kumuduisa zovesa chisoni Kuluza mtu wofu nikila wachisoni Sleep in peace our hero Mase, rest in peace our king Mase, aiti kuso wendi tu ifeti saname Hipo pia kumalawi inadi manja mwanu Sleep in peace mlungu njitwa kale nawe Hallelujah, let's sing and sing chwende mlungu tete zeni Mulandileni, zimu wake o ambuye chonde utetezeni Pase nitendele ndi ufumu wakumamba Mlungu dalisa ni banja lake mwana wake Tima mukonda, koma mlungu wako masi wakukonde sesa Zimu wako uze mutendele, tizaona na moyo winawo Zimu wako uze mutendele, tizaona na moyo winawo Rest in peace our king, mate Rest in peace our king, mate